dunia nataka ni mtumie kakitu minikose. Ibrave hafi wai nipigia nataka ni mtumie kakitu minikose. Inacho uza wanunue amilango ufungue. Inacho uza wanunue amilango ufungue. Bariki kazi ya mikono nipate ile nono. Bariki kazi ya mikono nipate ile nono.
Baba saidia nisikose kitu nikienda haso. Nisikose kitu baba saidia, baba saidia. Nisikose kitu nikienda haso. Nisikose kitu pase wa Madrid. Wasikose kitu ay, imama mboga watu wa mjengo ay, iwasikose kitu iwalimu maloya mapasta wasikose kitu wase wa mta bora uko era ay, usikose kitu.